Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen. M-K-M-A, can do. Uli Chop. Yo boy, yo mobs. Let's go.
Krista Kamana, niwe bonavika kumti manke. Baby Vendela, paduze, yeah. Dipo ni vela, mano name. Krista Kamano, sandela, batuve, batamba, yeah. Bafuna, bankale, kata, yeah. Amami, kala, vela, kanyi, bwaka. Baby, ni vesa, wo. Avaleti tetu wa memuli siketi yo. Siba ziba wo. Begi ni besa wo. Pezo kamba sunga wa mekuli pende kapu. Tiwe ni nacho. Chimubini ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako sufo singa. Baby ni nacho. Chimubini ni dola. Tumafuna na
stress. Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen.
Beauty yako sufo singa.
I love that you know that you're beautiful. Confidence in Gabashan and Funkutu. Never butterflies, you're more cheerful. Montico, how I can't breathe on a bushiku. I just be thinking about you. That hotel, unless I found you. Kitty J, when I'm around you. Beside you, inside you. Meet a fair wadi pressure. Self-esteem on his alley to pressure. She's my piece, it's a campela pressure. We share ile langati to our mulesha. Natural beauty wakamba. Kaka pita kawama katamba. Wose pachi panda wama kamba. You a baby ni besa wo.
Avaleti tetu wa memuli siketi yo. Siwa siwa wo. Baby ni besa wo. Pezo kamba sunga wa mekuli pembe kapu. Tiwe ni nasho. Chimubini ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako sufo singa. Baby ni nasho. Chimubili ni dola. Tumafuna na stress. Beauty yako sufo singa. Niwe alo.
Fiu tabati ile langa. Biti yako feka ile landa. Awe sula kone niwe lilanda. Ewa nakashaba tunga twala kunganda. Umufi ashamo na mufi chikombola. Atinga tau kwete shasa na mukongola. Habana siri ya sati mwada wadibiali. Kamu kapapa vembuto usuma webo kasombola. And she carry herself like a queen and she is one. Where is the lord of the ring when you need one? She say she want a gentleman, I could be one. Basikiriti ni kubeti munga be one. Elwa I beauty wa kamba. Kaka pita kavama katamba. Wose pachipanda vama kamba. You a baby ni besa
wa. Avaleti tetu wa memuli siketi yo. Siba ziba wo. Baby ni besa wo. Pezo kamba sunga wa mekuli pembe kapu. Iwe ni nasho. Chimubini ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako sufo singa. Baby ni nasho. Chimubini ni dola. Tumafuna na stress. Beauty yako sufo singa.
Apa chalo chavuta. Na magero apa manje wa funta. Bleaching ikuzola mafuta. But not you.
Iwe ni nacho.
Wena bambo ende anakunganga. Apa manje vose baba kanga. Iyo tupi si jimu inapanga. Baby bauzi.
Iwe ni nacho.
Ono libe na makeup. They can't compete. Baby ati shatapu. Wabafe weka takwaba na backup. Baby
iwe. Iwe ni nacho.
MP Worldwide Kabundi Kapish Chue Mpala Chalanyam. Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen. Mr. Stash in this one. Yo boy, yo mops. Kandek. Mr. Sean Kester, what up? Uli Chop.
Blackout.
Out.